J-Dash Music.
Hey,
go betweens.
Remember where you got from. I'm the music problems, don't see
hoes. Fana kandalama, wafana awa wamela mangala. Waiwala tina via mbakudala. Makuta binzi mwenyu nyane na mesi. Chwani chiveleshi, mwausha makavela.
Nobody's better than us, gani ya band game. I'm hard full ni poto ya chain game.
Mwausha makavela.
Ufuno t-challenge a nigga with your funny rap. Drop a beat ni menye majab.
Tupac makavela.
Sininga fele mwenyimbo code for beat. 1 million verse, bano na chongo flow ni poti.
Mwausha makavela.
Tupac na pala.
Nisha kusha kuwe kuhit them up.
Nikometi kubalanya Mr. Bini na Dumbi. Nisemu no menyani sameweza na chitumbi. The boy to die wa chitile to repenti. Haya ni malilo letela Antoni na tenti. Beautiful flow kwa kini kubala dice. You will think I'm game when you watela my guys. I'm killing it slowly kaili ni nona chongo. Wanna another level collabo wa nona chongo. Watu ni kushipa kumacha kukafipo. Saka diabo kapeza muzimai ayenza tipa. Kweni chokela wa company yokawa. Nindani wele ana mwapo zigolo ya nshawa. Waimba bali feva lipe na iskat na ndalama. They don't care baba fana si wachita inspire. Speak for the ghetto veva mapitamo kwatu. No wanda au kila muli ine Tupac Shakur. Bejapo fili fose neni bejapo mutima. Peleka kwa chiveleshi ku studio ni ku office. So much of a star ni chila na bali nyenyezi. Ndine typing atundile na barret carpet.
Wafana awa wamela mangala. Waiwala tina via mbakutala. Makuta binzi mwenyu nyane na mesi. Chwani chiveleshi, mwausha makavela.
Nobody's better than us, gani ya band game. I'm hard full ni poto ya chain game.
Mwausha makavela.
Ufuno t-challenge a nigga with your funny rap. Drop a beat ni menye majab.
Tupac makavela.
Sininga fele mwenyimbo code for beat. 1 million verse, bano na chongo flow ni potiga.
Mwausha makavela.
Tupac na pala.
1, 2, 1, 2.
Pembera nzokele wafta la polo nisontele. Sirelo jambo fuisa kuticha lo chitifomele. Fire in the booth mulilo ukutonyele. I'm not a pillow sunga pwele chati unikonele. Ntine karuisha na pisha chakwabo kungwisha. That's why nkani ya rap vani itakafundisha. Musafu nikoni pula ndaba na fundisa. Kandete keo nga poko nano sisu nshish. Not beef wela hapa nikango matiabo ntwe. Nangu sina drop ya single ma fans sunga ninyonge. Software mutombwe saficha muzonge. Deni zaka flopo kanya mule mwala onishombe. Bano na chongo muflo uzaluza jo. Osa yeso tomo lazina uzausha wo. Ngena pa mupo isi ya mayo. Ndine number one we ashusha kambenyo.
Wafana awa wamela mangala. Waiwala tina via mbakutala. Makuta binzi mwenyu nyane na mesi. Chwani chiveleshi, mwausha makavela.
Nobody's better than us, gani ya band game. I'm hard full ni poto ya chain game.
Mwausha makavela.
Ufuno t-challenge a nigga with your funny rap. Drop a beat ni menye majab.
Tupac makavela.
Sininga fele mwenyimbo code for beat. 1 million verse, bano na chongo flow ni poti.
Mwausha makavela.
I'm on another level. Tupac na pala.
Hey,
nishaku shaku when we hit them up. Cash level this momo nga chilanga ni mulilo. Ni vampiri wa majamo kwa tichilanga mulilo. Mwene ni towela monga ni vene kaila. Mabazi alifulu kuchila chimboka hila. Hii ni offense fulu ni kamba chipupa. Malainzi alifulu monga titenga chitupa. Levo inakwela ni bulu zipa chipupa. Ya lembat au kamu iwe damu sunga. Kutamanga na neo taya ya kwe inga ponche. Levo ni patali ni lusaka tunakonde. Beat your own ways hili beautiful black. Itigani za mpaka breni kupanga tuma crack. I think super deep ingani gani za kakiola. Ninga kupa epa piti ine oro chena fiola. Nika funolele lanvela voice ya Dave. Ati oza ngala less using isa chema yes. Rest in peace teacher ndimwe muna nipunzisa. Bani nangala kochi so ni mavata mangisa. What's hip hop? Answer ni cash level. I want another level.
Sini langiza na meno.
Wafana awa wamela mangala. Waiwala tina via mbakutala. Makuta binzi mwenyu nyane na mesi. Chwani chiveleshi, mwausha makavela.
Nobody's better than us, gani ya band game. I'm hard full ni poto ya chain game.
Mwausha makavela.
Ufuno t-challenge a nigga with your funny rap. Drop a beat ni menye majab.
Tupac makavela.
Sininga fele mwenyimbo code for beat. 1 million verse, bano na chongo flow ni potik.
Mwausha makavela.
Tupac na pala.
Nishaku shaku wenu. Mwausha makavela.
Mwausha makavela.
Remember where you come from. Have your music published, don't see old.